That will happen this one, you know.
Double. Where is Chris? Shusha mzinga mzinga. Vance.
Come in.
Sio lesema msingi kiuno. Sasa ya nini miguno.
Faragani.
Kaki. Mwaga uno. Ipia bia zako.
Sabatani.
Ukipenda kujuna.
Penda kujunwa ngozi.
Tena upunguze mapozi. Wekunywa bia tuna. Na uanzishe uchokozi. Chumbani wendo kiongozi. Mpe baka mpe. Mpe tena mpe mungezi. Mpe kiazi mpe. Nasema mpe mungezi. Kachumbari bari mayonnaise nito. Weka weka kwa juu tomato. Dete despacito. Mzito mja 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 mzito.
Sege, 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 singa, 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 bia, 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 bia.
Wait, nipe glass, bucket, na nafas, ya kutosha. Nijie chie, nizia chilie. Na stress zangu
kofo.
Zipumzike
nafsi yangu.
Kiburudike.
Akipita mtoto mkali.
Nimshike. Naona naona. Jamani naona. Japo hazionekani ila mwezenu naona.
Family, family, family. Yado, ushende, ushende to Tanzania. Tayale, tayale, tayale. Bado, kule ya zasi fule na Tanzania.
Analia, analia, analia.
Kufa, 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 ana.
Familia, familia, familia.
Famiku, familia,
ana. Yeah.
Zege, zege.
Weka weka kwa juu tomato. Dete despacito. Mzito mja 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 mzito.